Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Sakirabe ono e jam heedade Studio Tamani eden goni kikida alal bare noga e jena lewdu janvier hitande 2025 sappo jeddi yamde jabbori masilima chapande nay e juri Ousmane Niall buddo kabaruji do ganyi kante boggi jande to yaltugol Mali Niger e Burkina le fedde CDAO gon inama illa noga e jena lewdu janvier do ka dun fu e tawede fedde de ana heddi gollidinde de leede tati faada bami dabare wonde basi gonɗo leydi RD Congo heraki malinko be joodi be kinsasa hewbe mabbe jaaguji mu benna bonna tagal majere masibare ngande talatare kenyan le ngallure de fa joni himbe ana fan iko njahata le nokkuje yewtugol yuppo inde wadete e fay e yuppo inde wotabe wadete fay e tawede golle mudon be dama fa noga e jetti lewru fevrier warorundu yodi won sembe kabaruji di kikida ko bismillah modon hedade studio tamani fedde dental leede CDAO holliti labal noga e jena lewru janvier ndu yaltugol Mali Niger e Burkina e nde fedde kanon e nde fedde ana heddi an uditi damude tafon kay halti dede fay fadde ma bamude dabere wonde hono be koltiwide torraji ka fu be ngatta do de leede tati AS le communiquer goto fedde CDAO nde holliti dabereji yogaji di torraji mudon e kewtata ko de leede le o wakkati fa bidre en famu kedden Umar Waygalu
le dati pamadi CDAO holliti wida ana jabini ko natal mudun tawete le passeport ngaji leydi Mali Burkina Faso kanyi e Niger de do fedde holliti wida fa handen wadan imadraji ko nayri bangal ko nafata de do leedi le tati ko nayri bangal nafaji politiki CDAO be kulliti fa hande be joppitan yimbe le wombe le leful AES ngol njaha le leedi le CDAO de no jidiri fuf fande de do fedde holliti wida fa boto leydi Mali Burkina Faso kanyi e Niger fedde CDAO de holliti wida dido dab reji jokkitite fadde mabbe bamde anniyaji le ko warta ko be joddini fedde du hande jewde no dido golleji wori fa yafina dun
tiagal ko de dabere yaltugol CDAO gondina humani be yawara le Mali hakilaji mabbe anabalti tafon ka be kolti wide be koli lam ko be leydi meden di dow daranade nafangaji jamare de le joda halaji gaddetede CDAO kede ko Abdoulaye Tolo trésorier général le conseil malien des transporteurs routiers CMTR wi daraman may gaddo fakitango sita sidibe
tout changement demande
déjà watte fu sokulleji weltiken titalaji ana hebe yu sami bini su menen me welta kulleji yogaji ko nari bangal wadde ya fiito hakuna lede den mede jokki lam ameo hono fu ko be haali me jokkambe kambe haani fiini dabireji hannen me anta honene me wawta wadde de kulleji leenin no yafri mene wonde wadde imadraji li nukkude fe damudun le watte joni titala fu me matay ko nari bangal ya fiito hakuna lede men kay lede yogaji su titala dum matama me wara me fiat dabireji honene o titala hunchirto famun tan lede meden di kaydu anale walle iyo sariyaji wonton handi batere ko nari bangal ya fiita ko leede den handen feso titala anton ana wa tawede leede de wala e walle iuma de hani madde o titala
les pays non membres de l'UMOA
sakirabe di kabaruji fu andon ba hebdo do bembe andede do hella men Facebook ko kanya konta X yidum wude arandeje yaltugol leydi AES le fedde CDAO yambinama ala talatare kenyan noga e jetti lewru janvier nu to tumbudo dun wadi do batu mo e cubi sisli modon yude AES ya de confederation hen woni ko hani daranede joni e fanda mudun e wi joinimbe o batu yo hollitinde nafangaji arandeji gol lefol e fa hollitinde wide du hono beedugol sembe ndima ko de leydi AES e wi be kambe hunchimbe dun hore e dun na fawi do anya mi jade hono nafangaji ko wayi hebede leede e lisayengilla ti dalla goddudo bangal habugol e yurkuje e kaybal lobbal jawdi suudu baba hala mudon wonno talataare kenya le universite segu go hakkel foundation federich e ber kawrintini ko yata jangobe jande dow dowre temedi don fanda mudon yo hollitinde be jokkolbe kabar yurkuje e tordaji gondi dow mudon fatmata koju an wonno tan an ko hebinen do faccitango mamadou samasi ko umar waygalo
fanda odo projet o yu hadde njibu huntande hore taguji lobbo notorgol jawdi furuba kedana svenza bude kadjado fondation Friedrich Ebert
la corruption conduit à
yurku dun nabata en bangal wayde potal dun watta do so yimbelbe mbasa holadno lamo o wori dabreji kandi fiyede yo janginde jamande okkude de hakkilaji lobbi fati jabana yurku yurku
a ce phénomène
habo njibu jawdi yo imadra li annarndu no hultri union européenne darninde armsadaji odo projet o kedana thomas eker kedjado union européenne le mali
c'est un engagement
imadraji min gatta jamma e nyaloma min gatta ko himbe lebe min gada do hen imadraji do min pammina be yurku yurku wana ko moddi fedde union européenne de waran fa baddi do golleji no wori hayebe le leedi
ngarbe e batu o jetti sonne ngomijo do jeli dun laataade kumpitobe kala ko woni kabaru njibu
je fere de mon mie vraiment
wadan ko bomi fu yalla mi haba yurku yurku wattu joni mi famina yerubam be kutteji ko yoyu do wadde yurku yurku idum haba leedi yaade yeso yurku yurku moya annaayi sa
quelque chose de très mal
hultama do leengal do kartol wiide leedi malindi yo temdere chapande tati jego berdi le leede temdere chapande jenay ude fu fodde njibu
biti kaji kewdi woni kelaade nadu cumaade talataare kenya le ngallure kinsa sahle leydi rd congo tiagal majre mettaabe yonke e bibbe mali jeydi biti kaji yo gacci don holdi wiide horebe ho conseil des maliens de l'extérieur kaabe baltini hakkilaji wiide deejere warti yogabe uditi biti jaguji mubben alal ware handen mikintinde wiide majre de faanda mudon yo rafi humcande hore leydi adna basi gondo le funnage ndi leydi don ko be kolti wiide mohammed lamin ban woni kajado neddaku e jolaare le fedde ho conseil des maliens de l'extérieur kede ko wi alissis de fajitan oumar waygalo
ces saccages ont touché plusieurs
quelques boutiques di do memi yimbe le hobe gombe ton malinkobe ko hew malinkobe du dido toraj jottiki do en ton ko yata boutiques nogay malinkobe kanye kela ton jewlel mabbe du tamale dido boutiques helbe be jadi hen betende wakande noddumin kejjado ho conseil des maliens de l'extérieur to rd congo holiti wide mangal paden ban gonde e yiltade le nokkule de fuf jam e deder do wonde wartude de do nokkule dum laddi sababu du so jo en kaji di puddi uttinde bitikaji mudun en minen ko min jeli tan no jam e deejere han hewtre le nokko
toraaji ngatteede fewde e rewbe ana gondi e beydaade le leydi malindi dokkudo o kabaru yo ONG Pasenda no dum wadi le batu hollitingol toraaji ngatteede fewde e rewbe ko timmi noga e jitti lewru janvier nduto sigasoto kambe hun cimbe dun no hore iwde hitande 2015 warde don gonden joni do toraaji ngatteede fewde e rewbe ko wonno ujunere e temenayi yi joni fa ujunaji sappo e jeego
tamani projet mo fondation irondela do mali do e golli dimbe mudun teleji e radioji irtel mo faba mun itira union européenne e kanye e lede danemark suisse royaume uni e kanye coopération espagnole
yewtogol yubbo inde wotobe beydama fannogay e jeego nogay e jetti lewru fevrier hitande 2025 golleji mudon jukina halle malifu e mangal mudon kanon himbe ana fandi ko njata leede nokkuje horebe humanibe di yewtongoji ko lati fu koltewide warbe windude imbe deke warbe windade beydeke kede ko be mbi fatumata ko joddo faba moy hajame wombe le nokkuje de do facci tanko mamadou sama sheku
bo lamma sungonga hale kabaru yotogol jubo indeji di wala fi yakawerga en jabarnde yalta tawarde meri hulitinde nibel mabbe ewe tagal ko wat o julna ko yimbe lebe be durki yakawer sede e les cercle bancas nono be ngara sato fufu waltinde inde mabbe kanyum tutude inde yimbe be bawa wutude hakkasembe yotogol jubo inde tagal ko kabaru dum julna ko kebi bangal ekube be tebana jani o yimbe dur hewde tagal ko wattu o julna ko jama o fudi tudu en baw jati wiide golleji di do jokiti no handiri sabu min totta kabaruji di do radioji yalla yimbe na jalta joni koyna santi nden jamarne bernama fam no gondi dun warde do handiri
zoom sir handen ana fawi do himbe be ngala mo janna en biya haljube sanne yogabe hakkilaji mu benna dun wana tagullo bo sabi edon waawi woynde yonki yogabe hono be gori umar way gallo
don jiida fo tawa neddo kaljudo kanye keppudo ana min garan memte o do neddo noddirteedo tonton sidi sapsap yo mo neddo kaljudo sanne do jiida mo furdo tawa non mo wori wana somo nyama wana somo yahali nokkule nyande wotere o mo yaltano le galle do goggi ko defi o bilado sanne o wi bottar ditilaki law ndo mo yaltata ndedu o wi goggiraado hayso nyaamdu modon du timmi nyaame fi modon ha jam fu wala li hen o malata kaakini on fadda baafe wakande mo yaltannonde haljere makko de feeso mo yahli dati non mo worji o do sidi sap sap de wotere mo wonno do mobilaji kewno mo yalti jaato mo yenna jom mobile goto gonnodo yaso makko wakande mo yaltunonde fo fi dum banawo o do jom mobile mo fi banawo tawen buri mo sembe den nangimo so dasi mo leedi wakande be cenda so mo imminde o mo halanno e dengal burdamere o wi o huddi gorko o yen ko woni le hendu ko reni o do gorko nyende mudum tattay police ngaban batti cendibe tamande o sendetende do o mo haaja sanne no biiretenno bingel adama no lati fu munya li adnaru munyudo mursata
e sakirabe holtinde wido kaddo de kabaruji de kikida ko ka andon podon bayi holtinde men ko woni hakkilaji modon sini on noddi numero 76 98 56 56 podon bayi hedare dum mere mere ngal journal e magazine garo jukki ninde o sini on noddi service kuna foni 37 321 e mere mere non ka sakirabe andon wido ka kana tawron fandi fu ko noga e tanka credit e telephone modon kedde hedo e sede yewtre cellande wala jukki ninde taggal wadugol golleji yogaji na du milade sanne na e biandu gollerinde hakkilo modon na sanne himbe yogabe edon waawi laata waay tampinde dum benna na faabe buita ndi tampiri yogabe ana jooda safareji hono buitoji tampiri hono chotetede le pharmacie ngaji na chotetede le boli no dum holitaama wiyede hono amugol di safareji jabbitingul ana waawi wadde kutteji do cellal woni ko holti wiide doktore enna hono neddo haani bamirinde di safareji no toraji hedi woni ko don watta faabidir en fam ani jantor Aissata Jara do faaba mo hejaama amin wombe le nokkuje de do faccitan ko Mamadou Sama Seku Ali Cisse
antene
bal do min kam tampu do san de waawi hebure lekki bawdo buutude tampere ande sedan nefnak ana do ibuprofen ana do maya so wurta kanyundo ana do dum jogi nafasan
lelu mongo bum ko modde mudum be kedon junbe yu njebe ledde lulirbe pharmacie parter e tanye chodobe do kay si ledde fuf nangodi ka komine mi jidi hinade safareji tampere o don jeyo o jaba indum haale holli min sifaji safare di jamare buri fu fasindinde
comprimo bala
dem jogi don podde tayneteede le ndiyam hono CAC 1000 podde so hore ma dana nawa na du so a tampu do sanne du ana don wonde di minudirta original goddi ana nudire real extra kan ko nandi mudum si ngaji maji ana hewi sanne
wi far ko boyo wana
o do neddo goddo mo jobay dun indede hultiwide ido safare ji di na buita jati tampere idi jafi dun cuggu
kurtunoji gonno mi kenyen mi tampi ele maji sanne dun sabi so ngar mi fam soda CAC 1000 kay ne fenak so arentini de do podde didi dum santente san
hono kanko yimbe le hewbe na natro dido safariji to yurusu mahina e banyagara so yogabe na moddo di fodde mabbe yidude e doktoro en wobbe kay milan wide yonal fe ko be nja ciudi doktoro ko uri tan hewta cellal mabbe
am fe yurusu annoni ne barake ne segna ko sebe frado be ko
ban yurusu do so min kam de tampi won comprimé no dirte do podde chawro nyawuji jetti bamanni so dum wadi tam hewtam won comprimé goddo kasem do tayne tedo le ndiyam mo bamam min kaso mi de tampi san lekki mo bamam mi arande ni woni paracetamol so wala ko nafi fu so mi yotto doktoro yella o mo winde nakam lekki buito o tampere am tidalaji di jogi mi bangal tampere min ka so mi mati tam doliparan bamam mi bete kikide lekki mo bamam mi san ni min ka ni woni CAC 1000 bete kikide so mi tampi mi sultinto na do mi bama ledde bale
ne bi reporta bo wadora ne bi fana fraud fana ta
tawene hodido safariji di hana fi bamede gal yamirore doktoro en no hultiri Mamadou Coulibaly gollo sesref bankas holti wiide yogaji edido safareji di nyawuji guddi hertana
a realite so gonga o de do ledde uitoji tampere bingel adama yo ledde nokitede yimbel nyawuji nawdi sanne woni muem oppabe nadu yimbel be nyaw cancer woni muem yalla na wala muem o ana buito saatu de do ledde do ana hokke be do yimbel yalla nyaw mabbe o ko satti sanne ko ana buito
dum goldi do safareji di tawe doktoro yambirali yohonani murade amdi nobbi di
wiide kanko Mamadou Coulibaly Moussa Seref Bankas pamde dido safareji tawe jete wala heddun na jogi kuteji muudi do cellal
ça peut impacter sur
edo wayo yottinde kuteje bingel adama jaati edo wayo fe tampinde du hoje mudum dedo ledde hana bamede fe so wana yamirore doktoro no yamirini do ana hani ko teddine de kana sodi reno no hebira fu leddel njeteede de boli na do sera labi amen di ko nafata bingel adama wala hen bamgol majje hore ana hono so neddo tewti sawrude hore mudum
fande wi kanko doktoro o safareji fawde tampere hono mu indira di pumadu ngaji no mbawi noktorede kadum fu tawede nyata cagal yamrore doktoro e wi mako